Nashiro is on the phone. Anasema yako na form, but I'm a call kama mini medos. Watch any dose, Shiro. Ni watch any dose, ni watch any dose. Yeah, ni watch any dose. Ding ding, leo class ime bounce. Nimefurahia jule mkusirereka. Nime plan tu ni dose kidogo. Alafu later, ni my shots kwa kaloko. Wake and bake, sija light up kikolo. Simu inalia ni Shiro dem ya kolo. Ako kwa phone call anasema kwa solo. Nifike kwake home, ataamua ki. I've ever smoked head, hard and ginyo. Niliwaza yo kitu before ni make decision. Shiro ni mrembo, I just reason. Lakini shida ni jegi zake zimedose. Sijui ni ende ama ni set in dom. Nishike call sama, mini dose. Ata kama ye ni wa form after form. Ah, kwangu Shiro is a no-go zone.
Sababu akona mtoto, anataka ni tumedo. Baby daddy kwa kaloko, amezungu kwa tuna mahoz. Ni wache Shiro, yeah, I got to go. Ni wache ni dose, yeah, tuonane kesho.
Jikota booty, girl, she a wine like a freak, she kinda pretty. She gonna smile like a queen, lakini ni poko. She's a freaking hoe, akona mtoto, ya na mwachanga home. Halde mina mini matitiko, tisti ya na daimiti. Mtoto ni chizi, ako sims, aka chenge ni penga. Can dress, you can tell, better test, better run, hook a fence.
Shiro, Wanjiro, Shiro, usini call. Shiro, Wanjiro, Shiro, mimi sidai form. Unanchanga nyanga mkikuona mama.
Unanchanga nyanga mkikuona.
Unanchanga nyanga mkikuona Shiro.
Unanchanga nyanga mkikuona.
Chorea hizo form. Chorea Shiro. Chorea hizo form. Shiro.
Unanchanga nyanga.